CKMusicPromos.com.
Ooh, life is spiritual.
Oh my God, I love this beat.
Oh, it is biblical.
Activated.
Biblical.
It's Wise on the Track.
Walk ahead and you walk ahead. Fiengo wakaele Fika sokoloka Lesa tatemwa Ukuchusho wakaele Fika sokoloka Wakaele ni wakaele Zima ululika Wakaele ni wakaele Zima ululika Temwa ukufiengo wakaele Fika sokoloka Lesa tatemwa ukuchusho wakaele Fika sokoloka Bengi abantu muno muchalo abachula Kulufiengo Abengi ifintu mumye oshabo fyali vipa Bambi bali, mufifungo, bali kakwa Bambi njo tabachitire Bambi ni mufiupo, ifiupo fiabo fialio naika Kulu fiengo Bambi ni nchito, nchito shabo shari puilambo Bali babepesha Bambi risukulu, bali filwa no kupwisha Bali babepesha Kuli mwebonse Lesa letila Hakalanga Ukaele wenu
Kanshe chochari
Nabantu bonse Baka shini mkisha Ati chine chine Uyu muntu Ali murungami Wakaele ni wakaele Zima ululika Wakaele ni wakaele Zima ululika Lesa tatemwa ukufiengo wakaele Fika sokoloka Lesa tatemwa ukuchusho wakaele Fika sokoloka Bambi bali lufyanya Nombande landa Kubakaele Mwaliesha kulondolo la kubantu bose
Sandelio se
Takuru miufila titamua fichitile Mwali kwali la monensoni Esho tamulingile
Isho ensoni Tashimiringile
Vikendi chionse murile safi Elo ya wenu Bantu eure mbonda Mumutima wenu Ibukishe ni Josefu Imwe kujipito Bali mubepeshe Efyo tachitire Lelo lesa Tamure kerere
Awe
na imwe Tamire kerere Bantu pepoli ya wakaele Ya kaele Yari kwa tisha maka
Yari kwa tisha maka
Wakaele ni wakaele Zima ululika Wakaele ni wakaele Zima ululika Lesa tatemwa ukufiengo wakaele Fika sokoloka Lesa tatemwa ukuchusho wakaele Wakaele, wakaele ni wakaele. Just Yesu Wakaele ni wakaele Justice ikalanga Ikalanga
Music from us.com.